mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabaramukize mwese kandi bahaye ikaze kuri radio yanyu. Mukanya ni ikiganiro muri isanga twageneye abakiri bato umunsi w'icyumweru. Radio ijwi rya Amerika muyumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Naho mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi short waves no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com turi no ku rubuga rwa Facebook ari rwo VOA Radio Yacu. Mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email ni radioyacu@gmail.com. Ikaze mwese rero kuri radio yanyu muri isanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala Uganda.
Ngiye ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze mwese nshuti mu kiganiro muri isanga. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, ku mirongo migufi short waves mu Burundi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com no ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo VOA Radio Yacu. Abadashobora rero kudukurikira kuri FM mu Burundi tubibutse ko mudukurikira ku mirongo migufi ariyo short waves mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mudukurikira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mutwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Ku mugoroba mudukurikira kuri metero 19 no kuri metero 25. Nkuko rero nabivuze mu kanya mu kiganiro muri isanga uyu munsi ku cyumweru, umwanya twahariye abakiri bato abakuze cyakora namwe ntimwiheze kuri radio yanyu mube hafi. Twabatumiriye rero umuhanzi w'umunyarwandakazi. Ninde?
Aba ndi umuhanzikazi nyine uturuka mu Rwanda.
Nagira ngo muhe umwanya rero abibwire, narimbahaye ako karirimbo gatoya kugira ngo mubashe kumenya uwo ari we. Ndumva rero mugomba kuba mwamwumvise n'ijwi rye. Abafana be mube hafi, abashaka kandi mwitegure kunyeganyega, turajya tubanyurizamo uturirimbo twe mukunda. Reka rero ntatinda tumwakire neza neza kuri radio yacu Butera Knowless. Butera Knowless natwe tujya tugukumbura, uratwumva neza?
Yego ndabumva neza.
Ikaze rero ku ijwi rya Amerika. Nagira ngo muri makeya rwose, nubwo abantu bakuzi hari abashobora kuba bazi indirimbo zawe ariko batazi uwo uri we, muri make Butera Knowless ni muntu ki?
Peter Knowles ni umunyarwanda kazi wafuze bitariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda mvukira mu majyepfo y'u Rwanda. Hanyuma ubu nkaba ndi umuhanzikazi nyine nk'uko nari mbivuze mbere. Nkaba ndi mariye, ndubatse, mfite umwana muto y'ubungubu ufite umwaka n'igice.
Ni byiza. Numva uracyari muto ariko kandi urubyiruko nyine urumva ko rukwisangamo. Hanyuma se ejo wasohoye indirimbo wise Mbaye Wowe. Iyi ndirimbo igitekerezo cyo kuyihimba cyakujemo gute?
Indirimbo nk'uko mwarimu mbivuze yitwa Mbaye Wowe. Indirimbo ariko ntari njyenyine, ahubwo ndi kumwe n'umusore witwa Pasi Kizito. Uwo musore rero ni yahoze afite groupe donc aririmba muri groupe, hari undi mugenzi we baririmbanaga muri groupe yitwaga TNP ariko baza gutandukana. Hanyuma adisida gutangira kariyeri solo ye. Hanyuma rero aranyegera umuntu yumvaga ariko wenda hari icyo namufasha, ansaba ko namufasha tugakorana indirimbo kugira ngo noneho iyo kariyeri solo atangiye nkawe ku giti cye nka Pasi bigire nk'ahantu bimugeza. Rero ndabyemera, turakorana indirimbo, turayandika, tuyita Mbaye Wowe. Imyandikire yayo rero, amagambo arimo, melodi n'ibiki, twarafatanyije twese. Hari igice cyanjye nagizeho uruhare, nawe ariko hari ibyo yagizemo uruhare, ndetse n'abaproducers.
Mbaye wowe ni ukuvuga hari ikintu utekereza inyuma ukavuga uti byagenda gutya. Muri make icyo mwashaka kuvuga ni iki?
Mbaye Wowe ni indirimbo y'urukundo. Urabona mu bintu by'urukundo hajya habaho amadute, donc kutagira nyine, kutizera, n'icyizere gikeya, ukaba uri mu rukundo ariko utizera mu by'ukuri ko ibyo bintu murimo bihamye, cyangwa se utizera mugenzi wawe yuko agukunda nyakuri. Rero twabitekerejeho, tubona ni igitekerezo cyiza cyavamo n'indirimbo nziza. Hanyuma rero dutangira iyo Mbaye Wowe kuyidevelopa. Ahanini tuvuga yuko donc Mbaye Wowe amakenga yashira, nakwizera urwo ngukunda, you know, mu rwego rwo kuvuga yuko umuntu nyine aba agukunda mu by'ukuri ariko we ntubibone, akimajina abaye wowe uburyo kiwe yahita abyumva cyangwa se yahita yizera yuko koko agukunda.
Reka rwose tudatindiye abatwumva, tubahe nako karirimbo biyumvire.
Believe me, girl. amakenga yashira Nizera urwo ngukunda Mbaye wowe Mbaye wowe amakenga yashira Nizera urwo ngukunda Mbaye wowe Nimunge nyizashira Nizashira Kukunzu urwo ngukunda Mbaye wowe You knew how much you mean to me How close I wanna be to you Tugenda rimwe kabiri tudasigana Tukumvikana tutabusanya Iyaba warebaga mu mutima Intugu ndazashira Ubwoba bugashira Uga tuza tukabana, baby I found myself on your door I'm begging, begging, I'm begging, begging my love Do you believe me, boy? Mbaye wowe, amakenga yashira Nizera urwo ngukunda Mbaye wowe Mbaye wowe, amakenga yashira Nizera urwo ngukunda
Radijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga abo twatanyira ngere rero nababwiye ko turi kumwe n'umuhanzi umunyarwandakazi Butera Knowless nkuko nabivuze kandi nabwiye ko umushatsi munyeganyega rwose mwabyiyumviye ko iyo ndirimbo mwumvise mbaye wowe ifite injyana ntabwo rero nababeshye niba nababeshye mu mbeshyuze ndabaho umwanya mukanya hanyuma tuganire ariko nagira ngo nongere mbaze gatoya umutumirwa wacu Knowless indirimbo watubwiye ko wayifatanije nyine na Pasi Kizito umuhanzi ugira ngo nawe hazamuke yandagire ku rwego nawe maze kugeraho cyangwa se urw'abandi bahanzi bagezeho iyi ndirimbo mwarayifatanyije kuyandika wowe ku giti cyawe indirimbo zawe urazihimbira uziyandikira cyangwa ufite ubigufashamo
Nakoze ubusanzwe ndiyandikira indirimbo ariko byanze bikunze ntiwabura abafasha donc abantu bagufasha kubera yuko sometimes ushobora kuba ufite igitekerezo cyiza ariko kukidevelopa bitewe n'amagambo ushaka gukoresha mu bintu ntube wabyifasha rero ahanini ndiyandikira ariko hari igihe nkenera n'abandi bazi kwandika kugira ngo basubiremo ibyo nanditse barebe koko nimba ari ibikwiye bagira ibyo bankosoramo gutyo gutyo cyangwa se rimwe na rimwe nkaba nanakoresha inyandiko z'abandi banyandikiye hanyuma ahubwo ngiye nkashaka melodi y'ayo magambo banyandikiye ariko ndiyandikira mu buzima busanzwe
Ikiganiro muri sanga rero ni ikiganiro giha abakunzi b'ijwi rya Amerika bakaganira n'umutumirwa wacu batangiye rero kuduhamagara ndagira ngo mpere kuri David hanyuma muganire David David uranyumva Allo David
Allo
David ni turi kumwe
Yego ndimo ndabumva
ikaze ku ijwi rya Amerika urahagana hehe
ndi murashira muzuba rw'u Rwanda
urashaka kuganira na Knowless niki wifuza kumubaza cyangwa igitekerezo wifuza kumugezaho
mbabira byose ndambanje kumusohoza ndagusohoze cyane Knowless
muraho neza David
yego hari cyambere ndabanza gushimira ko ntera ko ntambwe umaze gutera n'ibyo umaze kugeraho ukomeza kwigisha abantu mu buryo bwo kwiyobaga no kumenya kwikora aho ku giti cyabo bitewe n'imiririmbire n'indirimbo za sport umwe bukomeye cyane. Hanyuma hari icyo nifuzaga kuba nakubaza, afite imibazo nka bibiri cya bitatu.
Yego.
Mbere nshaka kubaza, byibura watubwira nk'igihe watangiriye umuziki wawe, watangiye kuririmba nka Knowless. Hanyuma icya kabiri wenda uraza kutubwira nka Knowless, hari aho urubyiruko nk'abana babwira uko ngo baba bivuga ati nkurikije ko ndi buvuze ngo mbaye wowe, hari uwifuza kuba nka Knowless. Ese ni iki yagendera, ese ni iki wamubwira kugira ngo abe yaba nkawe kubikwe n'umuco wa Kinyarwanda, uko uzi nk'umuntu wabyira icyo mu Rwanda, nk'umuntu uzi indangagaciro na kirazira by'Ubunyarwanda. Hanyuma nsoza uze ko niba ntaza kuba nkugoye uze kundirimbira live indirimbo Winning Team live, niba biraba ari akarusho.
Urashaka kwiyumvira ijwi rye live cyangwa tuze kuyigushyiriraho uyumve ye yaririmba?
Arasa nk'aho aririmba akantu gatoya, hanyuma namwe muraza kuyishyiraho ishimisha abanyarwanda bose muri rusange.
Turaza kubikora. Knowless.
Arakoze David. Ntangira umuziki nawe natangiye mu mpera z'ibihumbi bibiri na cumi, ibihumbi na cumi na rimwe byenda kugutangira nibwo natangiye umuziki. Hanyuma ikindi yarambajije aba urubyiruko cyangwa se undi muntu wese ushaka kuba nkanjye uko yabigenza, icyo bisaba. Nta kindi bisaba, icya mbere ni ukuba ufite umutima ushaka, ukaba udafite gahunda yo gucika intege, ntucike intege. Hanyuma ikindi ukaba ufite kwihangana, kubera yuko kugira ngo utere imbere ntabwo ibintu byose bihora ari byiza. Uratangira uyu munsi bikanga, ugahura n'ibintu bishobora gutuma warekera, ariko ibanga rya mbere ni ukudacibwa intege n'ibyo ngibyo nyine byakagombye kuguca intege, ugakomeza ukarwana kugira ngo ugere ku rundi rugero rwisumbuyeho. Hanyuma ikindi nyine no gusenga, nicyo kintu numva nagiye nkoresha n'uwumvaresha.
Nongeyeho gatoya, subwo iyo umuntu acitse intege, yego uravuga uti umuntu agomba gukora, hari byinshi bishobora kumuca intege, ariko uko aguye akagerageza kubyuka. Iyo hajemo nk'ikibazo cyo gucika intege, wowe ni witabaza iki kugira ngo ukomeze urugendo watangiye?
Ya iyo hagize ukuntu numva mu mutima ncitse intege, nibuka intego nyamukuru igitumye ibyo bintu mbikora, icyatumye ntangira ibyo bintu. Nibuka intego yanjye yuko ari ukugera ku rwego rurenze, ku rwego rukomeye cyane. Iyo nibutse yuko rero nkifite urugendo, kandi nubwo hari bitagenze neza ariko ejo ndiho, nshobora gukora kandi bikagenda neza, bintera nyine kwirengagiza ibyo bicanye nge nkakomeza. Icya mbere ni ukuba ufite intego, iyo ufite intego uragwa ukabyuka.
David rero ati turirimbireho gatoya, ubwo indirimbo turaza kwishyira
Tore tipe tsinda bay, we are the winning team. Tore tipe tsinda bay, we are the winning team. Sisi ni washindi bay, we are the winning team. Naweza koko kahajije?
Karahajije, reka tuyimwumvise.
Okay. We are the winning team. Do we keep it in the day? We are the winning team. Destiny was in the day. We are the winning team. Destiny was in the day. We are the winning team. My baby is the team. Everything I do it for you. I put you back. We
itsinda pe we are the winning team Butera Norris iyo ndirimbo rero twizere ko ibanezeje nkuko David yabasabiye twakire na Zambie Zambie ranyumba
sarangira Zambie
Zambie
allo
ye ni Zambie
ego
urakomeye
kabisa ndakomeye nta kibazo
nuko nuko uri kuri radio rya America
ndabizi neza
twari twumvise urimo kuvugana n'abantu muri kumwe ye ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kugeza kuri Knowless
mbere na mbere ndashimira Knowless ku buryo yitabira ikiganisho Knowless uranyumva
baneza Janvier
ni mu gasare nda inyamagabe mu majye
yego murakoze
rero Knowless turagushimira ku bw'intero umaze kugeraho kubwinera ugezeho turabizi watwaye guma guma superstar ariyo niyo mwaka ushize cyangwa n'uwabwangirije
niyo mu 2015
none se nore hari abantu waba uri kwifuriza cyangwa uri kuzamura ngo nabo bazagere nk'aho ugeze ubu ngubu
cyane cyane nibyo twahere twatangiriyeho tuvuga pasi ari kuzamuka
oya pasi
ni inshingano zanjye kumufasha ndetse n'abandi yego
noda pasi
oya ntago ari noda pasi ni umusore yitwa Kizito Pasi yahoze ari muri gurupe yitwa TNP
wari uri muri iriya tsinda rya TNP kandi ngiye njya gushimira ngiye kubwira ibikorwa uri gukora
nakoze cyane Janvier
kabisa nkunda ijwi rya Amerika kandi nishimiye ko banagutumiye kuko twari tugukeneye cyane
mwarimu mukumbuye
ahubwo bikomeye
tuba tumutumira kangahe
radiyo rya Amerika
urakoze cyane nawe
kubura abantu twari dukeneye cyane tukagera tukabidagaduraho tukanabaza ibibazo
mujye mutubwira abo mukeneye abaribo tubabasakira
ahubwo nabyo ni ukujya mubitubwira tukabibaza tukagasaba da
oya mujye mutubwira buri gihe mutwaye mujye mutwandikira hano kuri Facebook mutwoherereze ibyifuzo byanyu
kandi murakoze cyane
urakoze Janvier ukomeze kugira icyumweru cyiza
namwe
reka twakire na Obed Obed turi kumwe
hello
wowe urahagana he Obed
ndi Uganda
urahagana he
Uganda.
Uganda, yee. Ufite ikibazo cyangwa icyifuzo ugeza ku mutumirwa wacu.
Eh, nagira ngo mbande kimire nare kubitera. Eh, ari cyane cyangwa mubaze. Yatubiye kavuka mu majyepfo y'u Rwanda ni mu kahe karere?
Mu karere ka Ruhango.
Yego, nanjye mvuka mu majyepfo y'Uburundi. Nakubwira kuraje mu muziki wawe.
Merci beaucoup.
Yego, ikintu nagira ngo mubaze, yatubwiye ko yavutse ku itariki ya mbere z'ukwa cumi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda. Nababwira ngo ni itariki nziza cyane itwibutsa amateka y'u Rwanda. Ese yiyumva se nk'umuntu wavutse kuri iriya tariki ya mbere aribwo u Rwanda rwabohowe na RCS Inkotanyi? Ese yiyumva neza ate? Ikindi cyakuba nabaza, arasubiza kuri radiyo, ikindi cyakuba nabaza, hari indirimbo yigeze gusohora twayirebye ku TV yaririmbye yitwa Sinzakwibagirwa, maze no kuyituzamuriraho. Yayiririmbye ari kumwe n'umwanditsi Tom Close yambaye yunifomu ya gisirikare. Ese yabitekereza ate? Ndetse aduhe igisobanuro dufite amatsiko cyane, kandi maze no kuyituzamurira. Murakoze cyane.
Murakoze. Ubwo ndabaza ku buhanga bw'ibyuma niba bayifite bayiduhe. Norese, nimubanze mu musubizo.
Okay, murakoze. Icya mbere yarabajije ni itariki. Itariki navutseho rero ni byiza, ni ikintu cyo kwishimirwa nyine, kuba naravutse kuba umunsi nyine hari ikintu mu mateka y'Abanyarwanda kitazibagirana. Urwo rero nanjye nyine ndi mubishimira iyo tariki, nanashima Imana nyine yuko iyo tariki hariyo navukeho nk'ibisanzwe, ikampa amahirwe yo kubaho. Ikindi ni kuri iyo ndirimbo. Iyo ndirimbo avuze hari ngira ngo arabikonfonze, hari yitwa Sinzakwibagirwa nk'uko abivuze. Ariko iyo ngiyo yavuze ndi kumwe na Tom yambaye imyenda ya gisirikare n'iki, ntabwo yitwa Sinzakwibagirwa, ahubwo yitwa Nihure Kukagenda.
Ubwo yayibeshyeho noneho.
Sinzakwibagirwa yikora, nayikoreye, nakoze ntekereza abantu bose babuze ababo bakundaga, ariko by'umwihariko nayikoreye ababyeyi banjye. Ariko umuntu uwo ari we wese nyikoreye yiyumvisemo, yumva hari uwo ashatse kwibuka no kuyibwira, ahanini nicyo ngicyo nari ngambiriye. Hanyuma iyo ngiyo yaravuze nanone irimo Tom, nayikoze ngira ngo mpe icyubahiro abagabo cyangwa se abasore n'inkumi babuze ubuzima bwabo bitangira igihugu kugira ngo nyine abaturage babone amahoro, kugira ngo abaturage bahumuke.
Urakoze rwose kuba umusobanuriye ibyo ari byo byose. Izi ndirimbo zombi numva nta kubuhanga bw'icyuma bambwiye ko batazifite hafi, ubwo bakomeza bashakishe. Reka tubanze twakire na Jean de Dieu. Jean de Dieu, uranyumva?
Wirewe neza.
Wirewe, urahagana he?
Nibagwa neza. Jean de Dieu ndi Kigali mu Rwanda, bakaba bakunze kunyita Roho Rwenda.
Ni Roho Rwenda. Mbese ukunze kwandika ku izina rya Roho Rwenda?
Nibyo nkunda gukoresha kenshi. Noneho mbere na mbere nabanza nkabashimira, nkasuhuza na Butera Knowless.
Arakumva.
Umwanditsi mu Rwanda dukunda nk'abanyarwanda bose, akora ibintu binyura imitima yacu. Ahubwo nanone akaba ari ikindi kintu namushimira by'umwihariko cyo gufasha uriya musore Pasi kugira ngo azamuke, kuko buriya si byiza kugira impano ukayisangiza wenyine kugira ngo wamamare wenyine, abandi nabo utabasangije ngo bagere aho bagera. Ari ikintu umuntu wese yagakwiye kumushimira akazajya afasha n'abandi bantu. Ahubwo nanone nsaba namusaba akaturirimbiraho gato kuri iriya ndirimbo ye nshyashya Daringi afatanyije na Bentel. Murakoze cyane. Ni Roho Rwenda, ndamukunda cyane, umubwiye ko mwemera bikaze cyane.
Arakumva. Kuki uhitamo Roho Rwenda kandi ufite izina ryiza bagwa neza?
Roho Rwenda ni izina nkunda gukoresha kugira ngo abantu bose bumve ko ibintu byose bishobora kujya mu buryo kandi bigakora mu buryo bitagakwiye.
urakoze cyane reka muho mwanyu
bwo ngo ntana bahanzi bo mu Rwanda nyine naka nk'indirimbo zabo ibintu nk'ibyo nyine ibintu bisekeje cyane
ariko nturi umuhanzi wowe
oya nje nako ndumuhanzi
ndumva warihaya akazi na kaba nk'aka bahanzi nyine ko buri munagira izina ryo buhanzi nakabyiniriro urakoze cyane
murakoze cyane nsubiza ngo bukajanko rwo turi gashanda
yarakumva ndumva akunda gukurikira radio ijwi rya Amerika Norris mwasubiza Jean de Dieu
okay Jean de Dieu yaza cyambere yavuze no kunshima nange ndamushimiye cyane kuko nibo banyu ndere imbaraga zo gukora hanyuma ikindi ni indirimbo naza ko nta kindi niwagiwe okay uko wifuza gukundwa niko chaka kugukunda my darling nana kimwe mvanyeho oh namuntu kukunda chaka kugirenga nda baby I promise you I'm gonna treat you right if you teach me how. Nange nditeguye.
Oh yeah.
In the music.
Ben Paul.
Butera no
pen. My baby teach me. My penzi nini. Nionyeshe. Kwa mifano. Na vitendo. Nione. Wako upendo. My baby teach me mapenzi nini nionyeshe kwa mifano na vitendo nione wako upendo nakuhitaji sana moyoni nimekwama nifundishe mama ili tuende sawa na nitasi kila utakalo sema ili niwe na wewe dale
kugukunda my darling nana kimwe mvanyeho awa namuse kuri kalenda chaka kugira gahinda baby I promise you I'm gonna treat you right if you teach me how nange niteguye nishaka kukunda
Yeah.
Darling, indirimbo inumvise ya Butera Knowless ntabwo yaririmbye wenyine nkuko mwabyumvise Knowless wayiririmbanye nande.
Nayiririmbanye n'umusore wo muri Tanzania witwa Ben Paul, ni umuririmbyi waho wa R&B ukomeye cyane. Ya nitwa Ikorani.
Wavugaga ko ufasha abakizamuka, noneho uyu nguyu we ni uwo mu rwego rwo hejuru. Ni indirimbo nziza.
Twakoze cyane.
Twakire na Hussein. Hussein turi kumwe?
Nabasikira.
Yego?
Ndi kubumva.
Wifuzaga kugira icyo uvuga? Ijambo ni ryawe.
Nashaka ntamutere iranda ndamushimiye kuba yaritahiye. Maana mara nyingi huko Tanzania, ngaa Tanzania, kunda kusanga wavuza imiziki yo muri Tanzania ni yo muri Amerika, ila ugasanga imiziki yo mu Rwanda cyangwa mu Burundi badakunda kuyivuza ku maradiyo. Bari gukora iki kugira ngo imiziki nyarwanda cyangwa imiziki y'ikirundi, maana ndazi ko bigenda nari kiruga kimwe kugira ngo iyo miziki itera imbere nk'imiziki y'igiswahili ngaha muri Tanzania.
Abo vugane bande badakina izo ndirimbo
zikiriho ngaha Tanzania, mara nyingi sinkunda kuyumva uretse Kwizera Tunzi niyo bakunda gushyiraho indirimbo, ariko izi radio crowd yari radio yumvikana cyane nta muri Tanzania. Radio TDC ya taifa ukunda gusanga izo ndirimbo zitavugwa cyane, bakunda kuvuga indirimbo z'Abanyamerika, za Nigeria, z'Igiswahili n'izo mu Bugande.
Ndumva hari mwari mukwiye kuzabandikira mukababaza niba bashobora kujya bashyiraho n'izo muri ibyo bihugu, Rwanda n'u Burundi.
Kuna wakati mi nafikiria kama abaririmbyi bo hanze ya Tanzania kama Abanyarwanda cyangwa Abarundi batamenyekana kubera usanga indirimbo zabo zitavuzwa cyane ku maradiyo, kandi hariyo abantu bumva ikiruga nyarwanda cyangwa ikiruga cy'u Burundi.
Urakoze, icyo ni igitekerezo. Ndumva nagusaba ko wazakigeza kuri ayo maradiyo, nta kibuza ko bazishyiraho muramutse mubisabye, yenda ntibabona impamvu yazo.
Ikindi nabaza namubaza ko iyo bakora iki kugira ngo urabye nka Diamond ni Tanzania zamuse bayira urabye hageze ageze ku rwego rushimishije rwo hejuru, ngo cyangwa iyo bakora iki kugira ngo nawe umuziki nyarwanda wamamaze wishike hejuru nawe yamamare.
Icyo arimo gukora
ubungubu byose.
Urakoze Hussein. Nodes.
Urakoze. Ikintu navuga kuri kiriya yaravuze bwa mbere n'ubundi hakindi bisaba ni uko bo ubwabo aribo badushyigikira. Abo ngabo yaravuze bandi bo mu bihugu bitandukanye, abakunzi babo ndetse na bene wabo donka abanyagihugu babo barabapushinga kugira ngo bagere kure. Natwe rero ibikenewe turabikora, ariko tuba dukeneye na support nini cyane y'abakunzi bacu ndetse n'abanyarwanda cyangwa n'abarundi muri rusange kugira ngo uwo muziki umenyekane. Ubwo rero n'ubundi igikenewe cyangwa se ibyo yaravuze ngo ndi guteganya iki kugira ngo umuziki nyarwanda tukomeze ni kugere kure. Icya mbere nk'uko havuyemo iriya ndirimbo Darling nakoranye n'uriya Ben Paul, ni umuhanzi ukomeye muri Tanzania, harimo iyo niyo strategy ya mbere gukorana nabo, kuko iyo ukoranye nabo nibwira yuko abantu noneho bagira amatsiko yo kumenya uwo muntu wakoranye n'umuntu wabo, bityo ukaba watangira nyine kwinjirayo gutyo gufata n'isoko ryabo. N'iki ikindi hari kuba n'abanyarwanda se cyangwa n'abarundi babayo ndetse n'ahandi hose basabiza ndirimbo z'abanyarwanda cyangwa se z'abarundi bene wabo kugira ngo nuwo bazisabye abone yuko kuko nyine hari umubare runaka w'abantu bazikeneye bize byamutera nyine kuzicuranga bityo zigende zimenyekana gutyo gutyo.
Ndumva rwose bimusobanuriye neza. Ubwo bakora ibishoboka byose bazisabe nk'uko umugiriyemo inama nibwo buryo bwonyine buzatuma bamenya, kandi nk'uko bivuze uririmbanye n'umuhanzi w'ahandi iyo ndirimbo nta kabuza bazayikina. Twakire na Ive, uranyumva
cyane?
Urahagana he?
Ndi Kigali. Suhuriza
Kabebe.
Kabebe vite
uraho neza
kuko twatumiye Knowless Kabebe apfuye
ubu yaba ahishiriye nyine ubwo aravumbu
niko
ako ni akazina nyine akazina gakujije umuntu ntabwo kibagirana
ako ni akazina nakabyinije
nari
ngeze ngo urasuhuza umubebe wo kwatubwiye ko afite umwana w'umwaka
buriya we yabyumvise
ntabwo turi kabeza nuko komeza
sambo tukivuka bebe nyine nashaka kumubaza ku byazikwa no ko umwana we atakunda kujya ahagaragara bavuga byinshi bashaka ko yaravukanye ubusembwa iki wenda twumve verisiyo ye asubize ukuri nk'abafana be tubimenye. Na nyuma ikindi yavuze uburyo afasha abahanzi bakizamuka, ariko mu minsi ishize hari umuhanzikazi w'Uganda aramuzi Shiba yigeze gutanga interview avuga ko mu bantu bamugoye kubona korabo ari Knowless, ariko avuga ko nyine icyo gihe Knowless yari umustare wagitangira ko yari hasi ye, avuga ko Knowless yamwinye korabo sinzi nawe icyo yabivugaho kuko nta dosiye twari bwumve. Nongera nkamubaza hari indi nyimbo ye yigeze gukorana na Chameleone yabaye nka ya mabati imyaka ibaye myinshi sinzi iyo proje niba igihari cyangwa yararangiye ubwo yadusubiza akoze.
Ubwo turajya ariko ku buzima bwe nk'umuhanzi, sinzi niba ari ngombwa ko tujya no mu buzima prive tuvuge nk'ibyo uzanye by'umwana, sinzi ubwo n'uburenganzira bwe ubundi umuhanzi aba ari umuhanzi aba ari
n'ibyo byose bari bisa yumva abana umwana w'abana bakiye kumenya nk'uko n'abandi batari tubona bapfutira abana.
Ariko umwana burya agomba kurindwa, umwana agomba kurindwa, ntabwo ari ngombwa kumushyira muri radio cyangwa muri televiziyo, simbizi
nta kibazo, ariko nyine nyine ayo mazima tugiye kumurinda bisanzwe gusa cyangwa se hari n'icyo kibazo gituma wenda atagaragara.
Icyo nashaka kuvuga ni uko hari umuhanzi uwo nguwo aba ari muri publike niba ariko mbivuga, noneho yaba umwana afite uburenganzira bwo kurindwa ntagire umuntu umuzana mu bintu by'umubyeyi we, yaba ngo ni uko ari umuhanzi, ubwo uburenganzira nawe ni ubwe.
Iyo nyine umuntu aba akeneye kumenya gusa nta kibazo, nabwo ni uburenganzira bw'umwana bwo bwumvikana.
Noke
nta kibazo.
Murakoze. Icyo kintu yaravuze cy'umwana wenda reka nkivugeho gato. Hari ibintu nyine nk'uko abivuze bigenda byandikwa bijyanye nawe, ariko kutamushyira kuri za social media cyangwa se ahandi hantu ni bya bintu wari uvuze byo kubaha uburenganzira bwe. Hari inzira nahisemo yanjye yo kuba naba umuhanzi nkaba expose nyine abantu bakambona n'iki, ariko we ntabwo nzi icyo azaba cyo ejo hazaza he. Ni ukuvuga rero ashobora kubyiruka, ashobora gukura ntakunde njyewe ibyo ndi gukora ubu ngubu, kandi wenda narabimujyanyemo atari amahitamo ye. Twafashe decision na mbere y'uko umwana agera ku isi ko tuzamurekera uburenganzira bwe, hanyuma yakura yabona yuko akeneye gushyira hanze amafoto ye kugira gute bikazamuturukaho. Niba ari byiza tukazabimushyigikiramo, ariko atari twebwe tumufashe buri munsi ameza akenyo kamwe ngo byagenze gute ngo tumushyire hanze gutyo. Nicyo ngicyo cyabiteye. Ubwo rero abantu kukubera ibyo ngibyo, wenda ku bantu benshi bitamenyerewe yuko bashobora ku kino abenshi nyine bashyira abana babo hanze n'ibiki cyangwa se n'iki, batangira gukeka yuko hari ikindi kibazo gihari. Ariko reka musubize nyine anezerwe ko nta kibazo umwana afite na gitoya
rwose. Si n'abana gusa ababyeyi badashyira amafoto yabo hanze, hari n'abantu bakuru badakunda gushyira amafoto hanze, kandi buri wese n'uburenganzira bwe nk'uko bivuga.
Ikindi yarabajije ni Kashipa Ngirango, ni umuhanzikazi wo muri Uganda. Ubwo aheruka mu Rwanda mu bihe byashize, ngira ngo ni nk'umwaka ushize, yavuze yuko yashatse gukorana nanjye mu bihe bye bya mbere akizamuka, ariko nyine ntambone cyangwa se ngo ntamwangira. Ariko narabivuze na hano mu Rwanda, ibyo bintu yavuze n'ubwa mbere nari mbyumvise, nta muntu n'umwe wigeze anyegera ngo ambwire ngo Shiba arashaka gukorana nawe. Nawe icyo namubwiye ni uko ashobora kuba harabayeho communication itari nziza, akaba yaratumye abantu ariko ubwo butumwa bwe ntibungereho. Ariko nta busabe bwa Shiba nigeze mbona buvuga yuko nyine ashaka gukorana indirimbo nanjye, cyane ko nubwo yavuze yuko yari akizamuka ariko yari afite izina zizwi. Nta mpamvu rero nimwe yatuma nangira umuntu gukorana nawe igihe afite nyine impano.
Hanyuma yavugaga na indirimbo ngo wakoranye na Chameleone.
Chameleone Chameleone twakoranye indirimbo mu 2013, niba nibuka neza. Nari mfite launch icyo gihe, hanyuma tugomba no kwishyira hanze nyine mw'iyo launch ya album yanjye. Hanyuma rero aje inaha kugira ngo afashe nyine muri icyo gitaramo, aza bitwumvikana neza arayizana, numva ntago itunganyije neza, musaba yuko ya twabanza nyine tukongera tukayinonosora igasubirwamo neza. Ariko ntiyabyumva neza, ashaka ko twita twisohora ku kanya, kandi ntago nakwemera yuko igihangano kizagera ku bakunzi banjye ndetse no ku bantu benshi gisohoka kidafite donc nakizeye ijana ku ijana.
Umwimerere
mbonye yuko umwimerere mbonye yuko rero ari kwensista dukora ibyanjye, nanjye nkabwira no ndumva harimo ikibazo, tubanze dukosore ibi n'ibi nkabona ntiduhuje. Hitamo kumubwira yuko twaye counseling iyo proje ikabihagaze gatoya. Ya nuko nguko byagenze.
Ndumva asobanukiwe, ndumva asobanukiwe. Reka tufate na Alain uranyumva. Albert uranyumva? Albert kuri telefone uranyumva? Ubanza telefone ye yabaye nabi. Nibutse abata Kariste uri kuri telefone wowe?
Ego.
Ni Jean Kariste?
Ego.
Urahagana he?
Nairobi.
Ntabwo tukumva neza ariko. Sinzi nabiterwa naho uherereye. Telefoni ye nawe iragiye. Reka ubwo ngubwo dukomeze tuganira na Knowless, ariko umuntu ashobora kuba hana kandi karirimbo. Reka nsabe ku buhanga bw'ibyuma. Reka twumve iyi ndirimbo rero yitwa ko nashize.
Yego. Nashbize kabura ombihera
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacyari mu kiganiro muri Isanga tuganira na Butera Knowless. Nagira ngo noneho twakire Bigirimana kuri telefone ngo telefone iracitse twakire Jerome. Jerome turi kumwe.
Eko
mwiwe neza. Ni mwaramutse twego turacyari mu gitondo. Eko murakomeye.
Eko tapumenye.
Nuko. Ngaho vugana na Knowless.
Maro neza Knowless.
Knowless uramwumva?
Maro neza.
Ndakumva. Muraho neza ndakumva neza.
Ego turakomeye Burundi turaba. Ego je nabonye ko na munsi urumutumire ngahanye kuri Voice of America. Hanyuma ni cyane je ndakunda indirimbo zawe cyane ko kandi ndabarundi turazikunda cyane. Makuru kan tiba kuki ya cyane ani ghosting ga hari Burundi. Hanyuma cyayo nashatse yuko kumenya iyo ndirimbo yawe aho wayisohoreye n'ukuntu yitwa n'ukuntu umuntu yashaka kuyibona y'umuntu tuzayumvirize niko murayikora audio cyangwa video yayo.
Okay, iyi aravuga ndatekereza nashivuze ko hari indirimbo uherutse gusohora n'iri yasohotse ejo ndatekereza hari yari mavuga mbayo.
Iri kuri YouTube amajwi n'amashusho ayishaka yagenda kuri YouTube akandika mbaye wowe yahitiza.
Urabyumvise Jerome?
Kuri YouTube umuntu ashaka kuyitoraho ubuse ko umuntu yakwandika gute
mbaye wowe?
Ego kandi muratubara kubera twebwe business mbaye wa Voice of America ndashaka kuyumva kuri radio. Nicyo gituma ntarimenye ikiganiro kuko cyatangwa naho kigeze n'iki.
Ntabwo mutwumva kuri uraza kutwumva ngo kuri internet nubishobora. Urakoze cyane mukomere. Reka noneho nkugarukeho Knowless. Hari nkuko nabivuze dutangira, ntabwo hano muri studio ntabwo ndi njyenyine, hari arimo kumfasha ku buhanga bw'ibyuma, hari enjeniyeri witwa Voitech. Yakomeje gukurikira ibyo turimo tuganira nubwo atumva ururimi,
ariko numbaza ahantu yabikuye ariko arambiye ati ati ko numva mukomeza kuvuga ngo Knowless kandi numva umuntu azi ibintu byinshi ati kucya atari no more no watubwira ukuntu wahisemo iryo zina
ya barakoze cyane iri zina bitangira kuririmba na nkabya bindi twavuze nahuye n'ibintu byinshi intege cyane famiye ntabwo yabyakiraga bashaka bikera ubuhanzi n'iki abantu ntabwo babifataga neza bumvaga ko by'umwihariko abakobwa n'ujya mw'ibyo bintu by'ubuhanzi ugiye kubikirara ugiye kuba utaye umuco n'ibiki so nari mfite rero umwe muri famiye yanjye wakundaga kunca intege cyane ibyo vuze byose akabigaya akambwira yuko bihuta donc ntabwo yambwiraga amagambo meza noneho rero mubwiye ngibyo byo kuririmba cyangwa se agenda abona yuko ndi kubijyamo cyane yarambwiye ngo hari terme bari bafite ku kigo cyabo ngo umuntu udafututse cyangwa se utari utafite mu mutwe
afungana
neza ngo bafite terme ngo bamwite ngo babari ba Knowless ngo nawe rero ngo ndabona kabisa ngo uri Knowless ngo nigute ngo umuntu ukobwa mwiza azi ubwenge n'ibiki ujya mu ibyo bintu by'imiziki n'ibiki bicipe byarambabaje cyane
nibyo
hanyuma rero maze gukora indirimbo yanjye ya mbere ba producer arambajije twandikeho amazina kwariyande indirimbo kwariyande ndatekereza se mpita mubwira wandikeho kwariya Butera Knowless so nakikipi nagumanye iryo zina kugira ngo numvaga nshaka kwivanza numvaga mfite icyizere cyanjye cy'ejo hazaza ariko watari kukimbona cyangwa se atari kubona ejo heza hanjye ndavuga nibura umunsi nabaye umuntu uzwi abantu bamenye indirimbo zanjye tukaziririmbana azibuka ko yigeze kunkomeretsa ku mutima yigeze kwanga yuko inzozi zanjye zaba impamo
none ubu abibona gute
ubu ni umufana wanjye ukomeye cyane baragenda ahantu hose akimaye
nuko ni byiza cyane hari ku buhanga bw'ibyuma rero uwo mu enjeniyeri nakubwiraga yambwiye ngo arashaka ngo baramushaka ngo niyo ngo ashaka ariko hari undi bafatanyije Fatuma Karara ati uzagaruke bose rero none tubahiyihe rero mu gusoza tubihe baramushaka cyangwa uzagaruke niyihe wifuza
yari yo yose mana we yari yo yose ntacyo byangora nyine
byakugora guhitamo
gufata umwe nkabikundi
okay reka noneho uwo ngo wavuze ati no more aba ari we duha duhitiramo baramushaka iyo ndirimbo niyo tugiye gusorezaho nkaba ngushimira cyane rwose Butera Knowless kuri uyu mwanya wahaye Radio Ijwi ry'Amerika n'abakunzi bayo urakoze cyane buriya tuzongera tugutumire kandi nk'uko babyifuje
nakoze cyane namwe ku mwanya mwampaye
kumenya ukubwiza ukuri cyangwa uvuga ibinyoma n'ikibazo cy'ingutu merutse gura n'umukobwa w'inshuti yanjye magara anyangije uwo nikundira aramuvugavuga aramumanuka koko avuga ukuntu ari mubi atankwiye